Kalata yoyamba ya Paulo yolembela a Tesalonika. 1 a Tesalonika 1.
Ndife Paulo, Silivano ndi Timoteo. Tikulembela mpingo wa ku Tesalonika, umene uli wake wa Mulungu Atate ndiponso wa Ambuye Yesu Kristu. Mulungu akukomereni mtima ndi kukupatsani mtendere. Timathokoza Mulungu nthawi zonse chifukwa cha inu nonse ndi kumakutchulani mapemphero athu. Timakumbukira kosalekeza pamaso pa Mulungu Atate athu za mmene mumatsimikizira chikhulupiriro chanu mwa ntchito zanu. Za mmene chikondi chanu chimakuthandizirani kugwira ntchito kolimba. Ndiponso za mmene mumachitira khama poyembekeza Ambuye athu Yesu Kristu.
Abale athu, inu amene Mulungu amakukondani, tikudziwa kuti Iye adakusankhani kuti mukhale ake. Paja utenga wabwino umene tidadza nawo kwa inu sudali wapaka majabe, koma tinkaulalikila ndi mphamvu za Mzimu Woyera ndiponso mosakayika konse. Mukudziwa mmene tinkakhalira pakati panu pofuna kuti tikuthandizeni. Inu mwakhala mukutsata chitsanzo chathu ndi cha Ambuye. Ngakhale mudapeza masautso ambiri, mudalandira mawu athu mwachimwemwe chochokera kwa Mzimu Woyera. Motero nanunso mudakhala chitsanzo kwa okhulupirira onse aku Macedonia ndi aku Akaiya. Inde kuchokera kwa inu mawu a Ambuye adakafika ku Macedonia ndi ku Akaiya. Ndipo kuwonjezera apo, mbili yakuti mudakhulupirira Mulungu idawanda ponseponse. Motero palibe chifukwa chakuti ife nkunenapo kanthu. Iwo amakamba okha za mmene mudatilandirira ndi za mmene mudasiyira mafano ndi kutembenukira kwa Mulungu weniweni wa moyo kuti muzimtumikira. Tsopano mukudikira mwana wake kuti abwerenso kuchokera kumwamba. Mwana wakeyo ndi Yesu, amene Mulungu adamuukitsa kwa akufa. Iyeyo amatipulumutsa kumkwiyo umene ulikudza.